Ebyo nga bize ku mabbali amu ku bakulira amasomero ga gavumenti mu bitundu by'omukono bagamba nti wakyaliwo okusomoza ku bizimbe masomero ebitamala kyokka ng'omuwendo ogw'abayizi gweyongera buli lukya. Yojo Wachete omukulu w'essomero lya Nakawenyi SS Nakifuma Nagalama yegatiddwako omukulembeze w'essomero lya Seeta College Mugombola y'e Nakisunga Yudaya mukulembeze. Bagamba nti basanze okusomoza nti omuwendo gw'abaana gujja gweyongera kyokka ebizimbe ate bwe bifuna.
Challenge kati enene ze tuina je tusanga nti ebibiina kye bitamala. Bwe najja wano mu 2018 nasanzeewo abayizi 2 6 6. Saawa eno we twogerera tuyina abayizi 10 21.
Saawa zino tuli mu baana tugenda baana 10 7 actually. Because this is a phase ziyingidde 10 6. Which is a good sign nti abantu beeyongedde okufuna trust oba obwesigwa mu masomero gaffe olw'engeri gye tusomesaamu. Twandiika twakola submission batwongereyo ku bizimbe era tukkiriza nti juzi nalina commissioner, assistant commissioner in charge of projects yajja n'atukyalira n'akola assessment n'asanga essomero ng'ate likuze nnyo ligaziye nnyo nga teririna infrastructure emala. Nangamba ensonga yo ngitutte era tugenda gikolako.
Nampala abakozi ba gavumenti mu kitundu kino Henry Damba asuubiza nti bakola ekizibu okulaba nga ekizibu kino bakinogera eddagala.
Yes, ebizimbe kyekimu ku challenges ze tulina kubanga tulina abaana beeyongera mu masomero buli mwaka era buli mwaka tubeera ne program ey'okwongerako ku bizimbe n'obwekyetaagisa. Kati omwaka guno tulina amasomero agawerako tugenda we tuzimba omwaka guno gw'ebyensimbi era emirimu tugenda mu maaso. Tulina Seeta Nazigo obuyita Umea naye tuzimbayo bulooka ya classes. Bulebi y'empunge naye tuzimbayo twongeddeyo classes nga tongojjeko ebibiina tulina tulina